on the track.
Eh bwana.
Wanini TV.
Ha, kweli uko wazi, haujifichagi, usimpe kichwa panzi, mzinga konyagi, warembo ape zanzi, na maji kwenye jagi, wapunguze stress, kisha niwape steam wakini hagi. Mungu ndo mpaji, kanipa kipaji, wanangoja nkai kimya, wanakuta sinyamazi, yani warembo na kazi. Enesi na zanzote watu wazima, kuna dogo wa kumtuma mandazi. Nalala na mchuchu, namka na supu, meamka tajiri, lilala kapuku. Lizima na nguo, meamka mtupu, kitandano toto na lia kama kasupu.
Okay.
Mimi na pombe, kwenye red cup, nukimbia unyonge chapu. Menipala mia papu, sone bado tupo tapu, is only blessing. Naona aina haja kukiclose, kiki happening. Ina endi angeli, kwa pata ni channeli. Nyumba hii hayuzwi, ogopa matapiri. Vibopa na canceling, na maisha ni traveling. Tunenjoy thug life, tupaki makaveli. Unapanda kitandani, umevanguo na mana gani. Akili ya kuchimba chambo kwenye lami. Hapo kija kichwa kichwa, narudi tipo tipwa. Kuna pombe na madem na vitu vimepikwa pikwa. Misos nenda kitchening, everybody listening. Tashindo chochote bas, nomba njoo nipe mi. Pool nenda gardeni, vinyo kikolea. Panauna wakala wengi paka stripa kutolea. Ojea. Sijasema watu wameiba, wakati nao shakula vya watu meshiba. Fuwauni wanakomba puna ziba. Utavua viatu, utachuma kisamvu. Na imbali utapigwa, hatari. Makofi na makabari, utendaje home. Na dereva kaishalewa chakari. Ila mwenzio hatari, kavipi mpe habari. Belea alewi wanamfungulia safari. Na tulewi kwa sababu ya stress. Kwa tuwa sara roe, shima na batana na cash. Jicho nyanya butazama my first. Hapa kuna kucholana ka Ronaldo amekutana na Messi. Grace, minetaji company. Mtoto moja wastani, grim paka makafu, tutoke kitandani. Hapo kifatacho ni kutia mpira kambani. Ukiona umetengwa basi jua hujichanganyi. Fanya untembeze shuka kutakucha. Manafisi leo napolala kuna bucha. Pale askari kasimama kuna pusha. Zile bebe kali zilo inama zimesuso. Mambie bouncer asilete nyama za sambusa. Pambane mala kuna baby mama zijaguso. Aone uko vimini na fana vina shushwa. Kifatacho kupambana tunarushwa. Macho zigi zigi za niggas a wizzy wizzy. Baby yuko na mi ya ningu jigi jigi all night. All right, all right, all night, all right. Oh. Ever. Ujue misi naga swaga kabisa.
Wanini TV.